Fresh out from NigeriaMix.com.
Uko juu kwenye kiti cha enzi, mbona mimi ni tense? Kaburi ulishinda, hiyo ni past tense. I'm blessed, let me keep it real with you. Hata echo anajua you're the father, hey. Papa, vile unataka nifanye ni tatu. Uliniokoa nikawacha udu. Mali yao wanasaka kwa vudu. Nitangoja from you, yeah. Sitalata yangu kali, no. Si mipango yangu kali, no. Si kwa nguvu zangu bali,
wakaju, yeah, number one situ, in everything I do, juku juu ya mountain chini ya yesu tu, amari to your word, to nasema yes I do, nafumuwa nyumba nuli mari Alicia Keys, who bewitched you, mtume aliwa this, fero papapapa, Israelites aliwa miss, kumishana na Moses mchanga iliwa feast, when he first, last kibwagi, so alpha omega mwisho wa mawa, so, acha lubiri neno lake nani, stop, definition yake juu, that's stop. Mwimbiraga tu, tunamaliza kisifu na marathon. Tunarembesha, tunarembesha, so repeat it another. Kenny King bila anarchy, cinema allergy. Life bila Yesu ni cartoon bila allergy.
Strategy ni Yesu. Strategy ni Yesu. Strategy ni Yesu. Strategy ni yo. Strategy ni Yesu. Strategy ni Yesu. Strategy ni Yesu. Strategy ni yo.
Wakana jificha na nasikia niko guda. Ndo wakana jificha na nasikia
yo.
In front of wakana jificha na nasikia niko guda.
Fresh up, Nigeria.